CKMusicPromos.com.
Already know, hey, Christine Chomba. Already know. Como Latina, longo ndiite kuti hule. Palibe problem, ni ule wanga si wako. Unandiwana na chite, kwa chite, sinivera. Palibe futu wapo. Usolola wanga si wako. Ne mwine wake nili wake, oke. Ne mwine kati nili wake, oke. Palibe problemu, awe. Palibe problemu, awe. Palibe problemu, awe. Palibe problemu, awe. Sijita mind business yako. Faka nzeru pali wana wako. Ukandi wana utifala mato. Umandi ufupi zivatako. Umakamba malonda yanga in public. Nzeru za upuwa zaka sintali. Umoyo ndi wanga huyu. Si wako ndi wanga huyu. Sibani ndi mazite. Saka tabanga mulife. Zondi wele ngele ngati yanto wolo. Sigulina zaka mvela wanko wolyo. Longo ndi ite kuti hule. Palibe problem, ni ule wanga si wako. Unandi wana na chite, kwa chite, sindivera. Palibe futu wapo, usolola wanga si wako. Ne mwine wake nili wake, oke. Ne mwine kati nili wake, oke.
Palibe problem, awe. Palibe problem, awe. Palibe problem, awe. Palibe problem, awe.
Wanjo funa ziwa vendi chitandi wandani. Wao funa ziwa vendi chitandi fichani. Saga mbaga ndu uzindi siyachebo. Sindi mafuna nzeluza mkakopo. Usinte nzeluza ukopo. One day ndiza kumwera fopo. Pati na wako wa mudianga michopo. Timango langa go we don't talk. Monday to Monday. Mweko chela imwe nitonje. Mango chita kondem. Uzindi tamba chabenga vandem. Longo ndi ite kuti hule. Palibe problem, ni ule wanga si wako. Unandi wana na chite, kwa chite, sindivera. Palibe futu wapo, usolola wanga si wako. Ne mwine wake nili wake, oke. Ne mwine kati nili oke, oke.
Palibe problem, awe. Palibe problem, awe. Palibe problem, awe. Palibe problem, awe.
From CKMusicPromos.com.